Zaburi ya mirongo ine. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirira bibone cyangwa abiyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira na byo ni byinshi, ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Ibitambo n'amaturo y'ifu ntubyishimira, amatwi yanjye urayazibuye, ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse. Mperako ndavuga nti, dore ndaje, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda, niko ko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi, sinzabumba kanwa kanjye Uwiteka urabizi. Ntabwo mpisha gukiranuka kwawe mu mutima wanjye, mvuga umurava wawe n'agakiza kawe. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha iteraniro ryinshi. Uwiteka, nawe ntunyime kugira neza kwawe, imbabazi zawe n'ukuri kwawe bijye bindinda iteka, kuko ibyago bitabarika bingose, ibyo nakiraniwe bingezeho nkaba ntabasha kureba. Biruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi, bituma umutima wanjye umvamo. Uwiteka, emera kunkiza, Uwiteka tebuka untabare. Abashakira ubugingo bwanjye kurimbura bakorwe n'isoni bamwarane, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Abambwira bati, aha, aha, barekwe kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati, Uwiteka ahimbazwe. Icyakora jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, ariko Uwiteka nyitaho. Ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Mana yanjye, ntutinde.